Joshua 16 verse 1. Isabelo sabantwana baka Josepha sasuka eJordani ngase Jericho emzini ase Jericho ngasempumalanga ihlane lenyuwe Jericho intabeni kuya eBethele. Verse 2. Saphuma eBethele saya eluze sadlula saya emkhawuleni wamaAraki ngase Atharoti. Verse 3. Sehlela ngasentshonalanga emkhawuleni wamaJafeleki kuze kube semkhawuleni weBethihoroni lasenzansi naseGezeri ukuphuma kwaso kwakuselwandle. Verse 4. Abantwana bakaJosefa oManase noEfrayimi base belidla ifa labo. Verse 5. Umkhawulo wabantwana bakaEfrayimi ngemndeni yabo wawunje. Umkhawulo wefa labo ngasempumalanga wawuyi-Atharoti Adari kuze kube seBethihoroni lasenhla. Verse 6. Umkhawulo waphuma ngasentshonalanga ngaseMegemethe ngasenyakatho. Umkhawulo wawusujika ngasempumalanga waya eTawanati Shilo walidlula ngasempumalanga waseJanowa. Verse 7. Wehla eJanowa waya e-Atharoti nase Nahara wafika eJericho waphumela eJordani. Verse 8. Kusukela eTapuwa umkhawulo waya ngasentshonalanga wafika emfudlaneni iKhanani kuphuma kwawo kwakuselwandle. Lelo liyifa lesizwe sabantwana baka-Efrayimi ngemindeni yabo. Verse 9. Kanye nemizi yahlukaniselwa abantwana baka-Efrayimi phakathi kwefa labantwana bakwaManase yonke imizi nemizana yayo. Verse 10. Kodwa abaxoshanga amaKhanani ahlala eGezeri, kepha amaKhanani ahlala phakathi kuka-Efrayimi kuze kube namuhla, aba izinceku zokusebenza.